khale ke nya kana le motho wa tong thabisa ke rapela mo dimo ke setswa le ma tlokisanya go gore mfete he ke rapela ke jele mara ke palelwa khate mo dimo why to get you when I'm with you why to get you khale ke nya kana le motho wa tong thabisa ke rapela mo dimo ke setswa le ma tlokisanya go gore mfete he ke rapela ke jele mara ke palelwa khate mo dimo why to get you when I'm with you why to get you when
we'll be right back. Another Gbedu from NigerPickup.com.